Barua mane ondik ni Jo-Hibrania. Jo-Hibrania achiel. Chon Nyasaye nomiyo jonabi owuoyo gi kwerewa e yore mang'eny kendo mopogore opogore. To e ndalo mogik gi, wuowi owuon ema osebedo nwa wach Nyasaye. En ema Nyasaye osekete wuon gik moko duto, kendo en ema osemiye chweyo gik moko duto. En ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye, kendo en e kit Nyasaye hie. Bende en ema omiyo gik moko duto osiko nikech wachne man gi teko. Kane en owuon oseloso yor pwodhruok kuom richo, nobet piny e bat korachwich mar Nyasaye manie polo. Kaka nyinge mar wuoyi mane omiye duong' moloyo nying malaika, e kaka obedo maduong' moloyo malaika. Onge malaika moro mane Nyasaye wachone ni,
"In e wuoda, tinende ni asedoko wuoru."
Kata mane owacho kuome ni,
"Anabed wuon mare, kendo enobed wuoda."
To bende kane Nyasaye chiegni kelo wuode makayo e piny, to ne owacho niya,
"Malaika duto mag Nyasaye mondo lame."
Ka owuoyo kuom malaika to owacho niya,
"Nyasaye loko malaika ne yamo, oloko jotichne ligek mach."
To ka owuoyo kuom wuowi to owacho niya,
"Nyasaye, lochni nosiki nyaka chieng', kendo irito pinyi gi adiera. Ihero timbe makare, to imon gi timbe maricho. Nyasaye, mano emomiyo Nyasachi oseyieri ruoth, mowiri gi mo. Komiyi mor mang'eny moloyo mor mosemiyo jowadu."
Bende owacho niya,
"Ruoth, kar chakruok in ema nichweyo piny, kiketo mise mare, kendo ne iloso polo gi lweti iwuon. Ginto ginirum, into isiko mochwere. Giduto ginidog moti, kaka law doko moti. Mi inibangi ka law abola, kendo inilogi kaka iloko law. Into isiko mana in, kendo iki ok norum."
Nyasaye pok onyiso malaika ne moro ni,
"Bede bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi."
Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok.